sawataka. Sema wewe kwamba unarusha roho, machimboni watu wanatoa roho. Wageni sisi tunafaidisha, wana incho baki filisika. Tunacheza cheza 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 cheza, tunaruka ruka 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 ruka, tunadunda dunda 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 dunda. Na ufukara wetu tu wametuachia kiyama, wanaleta vifaru na silaha. Afrika tuafadi sisi njaa, amkeni tulinde mali zetu, tuungane kama ndugu na jamaa. Tunacheza cheza 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 cheza, tunaruka ruka 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 ruka, tunadunda dunda 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 dunda. Na ufukara wetu raha, kila kizuri nye mwapeleka ulaya. Shule bure na matibabu ya bure, kazi mtupe na mishahara mizuri. Nyelio zetu zinalili ya Afrika, tunataka kurudi siyama kwetu. Tunacheza cheza 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 cheza, tunaruka ruka 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 ruka, tunadunda dunda 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 dunda. Na ufukara wetu wanachukua dini zetu, wanatufumba macho yetu, wanachukua malengo yetu, wanadharau elimu zetu, wanatesa watu wetu. Akili zetu kwetu tunawapa kila kitu, wanatuacha bila kitu, ama zao ama zetu. Akili zetu si vyetu, serikali hizi zetu, tengenezeni nchi zetu. Tunacheza cheza 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 cheza, tunaruka ruka 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 ruka, tunadunda dunda 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 dunda. Na ufukara wetu cheza, tunaruka ruka 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 ruka, tunadunda dunda 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 dunda.